do Passo Music. African lady anapepea, nimerivika na we and I promise just to be there. Mapenzi unayonipa mipira na emea, nikupake mafuta ya nazi ama nivea. I love the way you look on me daddy, usiponi ita nitaka kama. Umeniweza ya ni badi badi, bila penzi lako meni takuma. Mchezaji wangu namba tenga mafenki tandani. Tukiwa gandani mashampeni, mashampeni we have fun. Cause you're my everything, parara, parara, parara. You're my everything, parara, parara, parara. Cause you're my everything, parara. Usije ukautia doa, weza koisha eka imani. Baby we ndo wangu wa ndoa, nikitoka minatoka na wewe, na yule naempenda ni wewe. Ukiondoka utafanya ni lewe, yule naempenda ni wewe. Yani bebe iko cute kama marima, napiga salut cause niya tarima. Ukinyacha na jishut kweli kweli ma, I'm in love with you mama. Mchezaji wangu namba tenga mafenki tandani. Tukiwa gandani mashampeni, mashampeni we have fun. Cause you're my everything, parara, parara, parara. You're my everything, parara, parara, parara. Cause you're my everything.